Uma bantu beshona, abanye abantu bayibethi useye endaweni engcono, kumbe bathi alale ngokuthula. Nakuba lezi zisho zingasinasi izinzwe esingcono, kodwa kukho umehluko eyiwenzayo koseshonile. Ngoba uhambile uhambile, sesikusho kithi sisodwa lapha. Angikubingelele, ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibono BT Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Ukufa into sonke umzabalazo. Mumva nje ngibhekane nokubuka ukufiphala kokukhanya sekukhomba ukuthi amathunzi ayewukela komunye ligazi lami engimthandayo. Okuthi futhi uma sibhekane nezimo ey'njalo kuphaphamisa imiqondo yethu ngokuyibona ukuthi simbethe umzimba ofayo. Kube nemibuzo ethi ekaze zami iy'nsuku zizogoqwa nini? Ngabe kusaqhelile noma sekuseduze? Ngiyobhekana kanjani nakho mase kungibuka ngqo ey'mpondweni zamehlo? Kuyobe kuwumuzwa onjani? Ebese umbuzo oba ngonzima kakhulu kothi emva kokufa yini eyolandela kini? Imicabango lena egeleza emqondweni yethu kuyinkulumo eqiniswa ngamaKristu futhi noJesu imbala uyakusho ukuthi indlela iyodwa yokuba senginaphakade naye ingokubeka ukholo lwethu kuye ngalokho asenzela khona esiphambanweni ngokukhetha impilo entsha, impilo entsha ekuye ekhululekile esonweni. Ngalokho kanye akwenza ngokuvuka qedela saligenqeza ithuna athi omunye, ninamakholwa? Nikusho niqinise kanjani lokho? Nikholwa kanjani indawo yokujeziswa inginaphakade esogweni? Kuye kuzwakale kududuzana kamnandi kolahlekelwe uma kuthiwa kuye engathi umphefumulo wakhe ungalala ngokuthula. Kodwa lokho akubi inkulumo engengelona iqiniso kulomuntu osukazana naye uJesu. Kahlehle kuliphuzu leqiniso lalokhu kanye uJesu adela ukuphila kwakhe ngenxa yakho. Ngakho kohazana naye, hayi amagama impela sewesishentshweni uma sewesithi lala ngokuthula. NgokaJohn 10 verse 28, ngizinika ukuphila okuphakade, ayisoze zabhubha naphakade, akakho ongayihlwitha esandleni sami. Ilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuthwala devotion fresh insuku zonke, inombolo yethu ithi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast, ungangena kuSpotify nakwezinye nakuFacebook page. Kungenjalo sidownloadele app yethu kuzonke lezi nkundla, igama ozolibhala lithi Izwi Elifresh.